umkhakha wezolimo ngesiNgisi othiwa ngu-Agricultural Trust womkhandlu kazwelonke kwezokukhangisa ngezolimo sigunyaza futhi siqondise inqubo yokuxhumana phakathi kwangqongqoshe wezokulima, amahlathi kanye nezinhlanzi nayo yonke i-Agricultural Industry Trusts ezihlukaniswe ngalolu hlobo. I-Deciduous Fruit Industry Development Trust, i-Maize Trust, i-Meat Industry Trust, i-National Lucerne Trust, i-Mohair Trust, i-Wintersell Trust, i-Sorghum Trust, i-Wool Trust, i-Potato Industry Development Trust, i-Oil Protein Seed Development Trust, kanye ne-Citrus Industry Trust. Lezi zinkolelo zisebenza ukuqinisekisa ukuthi imali isetshenziswa ucwaningo, imfundazwe, nabalimi abasafufuza kanye nama-agripreneurs. I-Agri Transformation Digest, incwadi yanyanga zonke ebikwa ngezinyathelo zokuguqulwa ezenziwa izimboni ezibizwe ngaphambilini. Kwemboni ye-Lucerne, i-NLT isixhase abantu abangaphezu kuka-54 abavela e-Eastern Cape kanye nase-Northwest. Omunye walaba abalimi abasizwa i-NLT ngokungumnumzane uMushonyane waseDawung. Namhlanje lo mnumzane usengusomabhizinisi ngawo ama-Lucerne Feeds ayikhwalithi. Uma udinga ulwazi lokuthi ama-trust agricultural industry ukuthi anikeza kanjani usizo ngezimali ngokuthuthukisa kanye nomfundazwe, vakashela u-www.namc.co.za. Lolu lwazi lulethwe kuwe umkhandlu kazwelonke kwezokukhangisa ngezolimo ephakathi nokukhuthaza ukutholakala kwemakethe kwezolimo zaseNingizimu Afrika.